you, God bless you. Nitaishi aje kama mtu asiye kujua, usikubali na wakati wangu ukifika, uniite nyumbani kama hodari. Na shetani akiomba ruhusa aniangamize, usikubali. Ona shetani akiomba ruhusa Put your hands together. Bless the name of the Lord.